mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteza amatwi. Nyedirwema ubasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya gatandatu hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiribanda ku mwuga wa sinema. Ese bisaba iki kugira ngo umuntu ashobore kwandika cyangwa kuyobora filme ikakirwa neza ku rwego mpuzamahanga? Iki kibazo n'ibindi mwibaza kuri sinema turabiganiraho na Bwana Joel Karekezi. Uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Karekezi amaze gusohora filime eshatu zimaze guhabwa ibihembo bitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Muri zo harimo Mask of the Jungle, yahawe igihembo cya mbere muri sinema mu iserukiramuco rya sinema nyafurika FESPACO mu mwaka w'2019 i Wagadugu mu gihugu cya Burkina Faso. Iyi filime imaze kwerekanwa kandi mu maserukiramuco mpuzamahanga atandukanye hirya no hino ku isi. Iyi filime iri kandi muri filime zerekanwa mu ndege za sosiyete ya Eastern Brussels. Iyi ni indege ya sosiyete yo mu Bubiligi. Uyu munsi rero Karekezi aragerageza kutubwira urugendo rwe muri sinema n'icyo abakiri bato bifuza kugana uwo mwuga bamwigiraho. Kuri telefoni ndi kumwe na Joel Karekezi. Wiriwe cyane Bwana Karekezi. Ikaze mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Yego. Nawe urakoze kutubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri uru rugendo rwawe rwa sinema. Mu gutangira ku bantu batakuzi, Joel Karekezi ni muntu ki, watangiye ryari cyangwa se ni ryari winjiye mu mwuga wa sinema?
Joel Karekezi ndi umunyarwanda, nkaba mbo mu Rwanda. Natangiye gukora sinema muri mu myaka 2009, aho natangiye kwiga cyane cyane byasabaga ubumenyi, yaba kwandika no kuyobora amashusho. Arizo naje gukora filime ngufiya yitwa The Pardon, ariyo nakozemo filime ndende, aho nageragezaga yari fiction ariko cyane cyane yagerageza kureba se kubabarira birashoboka, cyane cyane ni kuri Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda, aho iyo filime yasohotse muri 2013 nayo yagiye mu mafestival atandukanye. Nkomeza mbegura n'andi maproje, aho noneho The Mask of the Jungle nayo nabashije kuyikora muri 2017 isohoka bwa mbere i Toronto muri Canada, nyuma ikomeza ijya mu mafestival atandukanye.
Toronto ahangaha ni muri ya serukiramuco mpuzamahanga bakunze kwita Toronto International Film Festival.
Niyo festival twakozemo world premiere. Nyuma yaho andi mafestival akomeye nka Chicago International Film Festival yaje kuhatwara igikombe, navuga ni icya Silver, ahubwo ni icya kabiri. Yerekanwa muri Europe mafestival atandukanye, muri Afurika no mu Rwanda, aho yaje kubona etalon d'or muri FESPACO, ariko nanone filime yerekanwe kuri TV5 Monde irakerekanwa kuri BTV mu Bubiligi na Canalplus muri Afurika yose nanubwo buri kwerekanwa mu ndege kuri Brussels.
N'urugendo nibaza ko ari rurerure, uvuga ko bitangiye mu myaka y'ibihumbi 2019 iyi filime yawe The Mercy of the Jungle, nabonye ko watangiye kuyandika mu mwaka w'ibihumbi 2012 ariko isohoka mu mwaka w'ibihumbi 2017. N'urugendo rurerure, wabwira bumva Ijwi rya Amerika icyo bisaba kugira ngo umuntu ategure filme ayandike ayiyobore hanyuma igire no ku rwego rwo kwisora?
Yeah, cyane cyane wenda mu maso bijango yo n'urugero rwiza kubera ko iya mbere nayo nakoze imbabazi de pardon nayikoze nkoresheje navuga ubushobozi buke nari mfite naho nakoranye n'abantu nta guhembwa bihari ariko filime icyo yamfashije ni uko yerekanye ibyo dushoboye gukora noneho The Mercy of the Jungle nari mbizi ko izansaba ubushobozi na dije runaka ifatika kugira byibuze mbashe gukora filime nziza. Script yari yanditse yamfashe igihe kinini cyo kuyandika ariko cyane cyane no gushaka financement aho byasabye kuyishakira mu Bufaransa mu Bubiligi hamwe no kuyikorera hano muri Afurika byose niyo mpamvu byatsinze. Ariko icyanshimishije ni uko nari nzi neza ko nkeneye gukora filime ifite ubushobozi bufatika kugira ibashe kuba nziza. Rero filime kugira ibe nziza ushobora kugomba kuba ufite inkuru ushaka kuvuga ukayandika neza ukayishakira abo mugomba kuyikorana nabo yaba muri domeni zose z'i tekiniki ariko bose bari porofesiyoneri ari nayo mpamvu byafashe icyo gihe kinini.
Hanyuma uvuze ko icya mbere ugomba gushaka ni inkuru, nibaza ko n'umutwe w'iyo nkuru biba biri mu byo utekerezaho iyo urimo gutegura iyo filme. Muri uyu mutwe The Mercy of the Jungle, ku bantu batarayibona, ubutumwa buri muri iyi filme yawe ni ubutumwa nyabaki? Niki wifuza ko abayikurikira bamenya?
Yeah, The Mercy of the Jungle ni inkuru y'abasirikare babiri babari ku rugamba muri Kongo ariko bakaza gutakara mu ishyamba aho noneho mu rugendo rwabo biba amahirwe yo guhangana n'iryo shyamba kugira babashe kubaho ariko noneho no kwimenya ubwabo no kugerageza kugenda bagira amahitamo mu buzima bwabo busanzwe kugeza umwe muri bo navuga abashije gutahuka mu Rwanda. So ni filime ikiza cy'ifilime ni filime nakoze nashaka wenda kubona filime y'intambara ariko ku rundi ruhande ni filime nashaka gukora ku buryo itateranya ibihugu ahubwo yafasha mu rwego rwo kuba guhuza ibihugu no kuvuga ku mahoro muri rusange. Ari niyo mpamvu filime yerekanwe mu Rwanda, yerekanwe muri Congo Kinshasa na Migoma kandi abagiye bayibona aba bakongomani n'abanyarwanda bose bayisanze nkuko byibuze mesaje yari irimo babasaba kuyumva kuko muri rusange ni filime ivuga ku mahoro no gutegura ejo hazaza ha Afurika muri rusange ko dukeneye kubaho no gutera imbere.
Hanyuma Karekezi, bamwe mu bantu bakora filime kenshi mvugana nabo cyane cyane aba bagitangira bavuga ko gukora filime cyangwa se no kuyandika ni kimwe, kuyisohora ni ikindi, ariko ngo igikomeye ni ukuyikwirakwiza no kuyimenyekanisha. Nawe icyo kibazo wahuye nacyo?
Kuri filime ya mbere nakoze ndende byari bigoranye ko byinshi ninjye wabyikoreraga bitewe ko nta n'ubushobozi bwari buri muri marketing ya filime. Ariko kuri The Mercy of the Jungle ho ikintu cyafashije cyanshimishije ni uko nari mfite ekipe yaba abaproducteur fatanya mu gushakisha finansima na nyuma twari dufite abadisitributeri yaba muri France na Belgique ariko noneho akaba ariho nabo bakora marketing na service ya filime mu mpande zose z'isi. Icyo gihe rumva ya byamfashe igihe kinini ariko ubu ngubu gukorana na ekipe yagutse muri domaine zose yaba kugera mu bucuruzi birafasha cyane, bituma filime igera kure. Deja nk'ubu nka filime aramaterizwe mu Bushinwa yerekana muri za Finland, urumva n'urugendo ariko navuga ko rwari ingendo kuri iyi filime ko nanjye nifuzaga ko yagera kure hashoboka no ku bantu benshi bashoboka.
Umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Uyu munsi turi kumwe na Bwana Joel Karekezi, uyu akaba umwanditsi n'umuyobozi wa filme cyangwa se na za sinema, aho arimo kutuganiriza ku rugendo rwe muri uyu mwuga wa sinema. Joel Karekezi, twavugaga ku bijyanye n'uburyo n'ubushobozi, bisaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo umuntu abe yagira umusaruro akura mu gukora filme. Byarakoroheye kubona uburyo kugira ngo iyi filme yawe ishobore gusohoka kandi inamenyekane?
Nk'uko nabivuze, ntabwo byari byoroshye kuko nari narakoze filme yanjye mu bushobozi bukeya, ariko nari mbizi ko bigoranye kandi nari mfite ambisiyo, nari mfite intumbero ndende kugira ibe nziza cyane. Byasabaga ubushobozi kuko urumva gukorera filime muri mu ishyamba ry'inzitane ntabwo ari ibintu byoroshye. Ufite ikipe y'abantu benshi bisaba ubushobozi cyane cyane muri finansi, ariko icyo gihe byasabye gushakira finansiye muri Europe cyane cyane niho haboneka finansiye. Ariko ubu ngubu icyiza muri Afurika naho ibihugu byinshi biri kugenda bishyiraho ibigega bifasha sinema. Hari iya Senegal, iya Burkina Faso naho bashyizeho finansima. No mu Rwanda ubu hari film office yafunguwe. Turizera ko mu minsi iri imbere bizashoboka ko finansima ziboneka ku bihangano nyarwanda kugira byibuze bikorwe neza, kuko iyo bidakozwe neza bikagira karitsiye n'ibindi ni amateka yacu tuba twangiza. Rero bisaba gushyira mu bushobozi mu nzego zose no kongera ubumenyi ku bakora mu nzego zose zitandukanye.
Ku rwego rw'u Rwanda wavuga ko uru rwego rwa sinema cyangwa se film industry yifashe ite muri iki gihe?
Film industry mu Rwanda imaze gutera imbere cyane ko dutangira muri 2009, ariko hari abandi batubangirije. Amafilimi menshi yagiye akorwa hano imaze yagiye akorwa abatutsi yatumye abantu benshi bajya muri sinema batangira gukora amafilimi yabo. Hano hari baherekaye Mbabazi, hari undi bita Kivuhauze na we ukora amafilimi afite amafilimi maremare agera kuri atatu ari bityo. Nyuma hakaza n'abandi benshi kuko twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye twigisha bagenzi bacu kugira ngo tubashe kuzamuka rimwe no gukorera hamwe. Ubu ngubu henshi mu mafestivali amaserukiramuco yose akomeye ku isi buri gihe uhasanga umunyarwanda afite filime ngufiye cyangwa ndende, ku buryo urebye neza aho urwego rwa sinema rugeze birashimishije. Nejo bundi muri Fetipako mwana yabonye ko hari ibikombe
byatashye mu Rwanda n'icyo nikintu cyiza.
Ibikombe bitatu byatashye mu Rwanda muri FESPACO uyu mwaka iherutse ndetse twakwibutsa ko uri umwe mu banyarwanda nanone ba mbere batsindiye igikombe gikomeye cyane muri FESPACO yo mu mwaka w'2019 iwagadugu mu gihugu cya Burkina Faso. Icyo gihe utsindira icyo gihembo wabyakiriye ute, byari bivuze iki kuri wowe?
Nambere ya mwaka ushiri mwambere yahereye yabonye ibihembo bitandukanye, ariko icyo navuga ni uko kiriya gihembo cya Ekarondo FESPACO muri siyanse muri Afurika nicyo gihembo nyamukuru yifuza mu buzima kubona. Rero kukibona nanjye kuri ishuri yanjye ya kabiri byaranshimishije cyane, cyane cyane byafashije n'uko filime yanjye igaragara ahantu hatandukanye. No ku rundi ruhande ni byiza ku mwuga nkora, kuko bifungura imiryango itandukanye no kubona andi maproje n'abandi partenaire batandukanye bo gukorana nabo. So ku bwanjye ni ibintu navuga ko birenze ku rwego ruhambaye, kandi ku rundi ruhande no ku Rwanda ni ibintu bishimishije, kuko bwari ubwa mbere u Rwanda rutwaye igikombe kinini kibindi muri Afurika. Ni ishema yaba kuri abakora umwuga wa sinema ku gihugu nanjye byaranshimishije cyane.
Urakoze cyane. Reka twongere tugerageze abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kugerageza kuduhamagara. Desire Habiyumva, wiriwe neza? Uri hehe? Uri hehe?
Uburundi, Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ubitanguye ryari kimukezeni kakumye cya mbere ikindi gira kabiri ese uwabafika mu ishuri ibiri enyamba nawe ashobora kubyigisha abyigisha agatwara amafaranga angahe kugira kingana gute? Ikindi kibazo cyangwa ni wagavara umuhinga ari firime kamatuko ndakuraba ibyo bakora muri Amerika muri Hollywood ati yataba chimaze dwatakuye hariya nyene n'izi zaba abahinde koko bya bitandukanye byose araba ifilime z'abahinde n'izi zaba chimwa kana ubi natando byatandukanye byose abahinde bo barabona kari 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 mu mwaka n'izi ndege zo bango mu mwaka bwagiye kora bitaba chimwa cyangwa n'izi zaba n'Amerika cyangwa abashana n'izi zaba n'izi zaba n'izi zaba n'izi zaba n'izi zaba n'izi zaba n'izi
urakoze cyane. Kubera ko ibujumbura batatwumva, reka dusabe mu buhanga bw'ibyuma Desire Abiyumva abagumye ku murongo kugira ngo yumve ibisubizo Karekezi amuha. Karekezi, wagerageza gusubiza ibyo bibazo bya Desire?
Ya ndi gukora uyu mwuga bisaba kugira ko bisaba ubumenyi yaba kwandika, ntabwo wabyuka mu gitondo ngo utangira kwandika. Hari amategeko abigenga, hari niyo mpamvu bisaba kubyiga ugahabwa ubwo bumenyi. Kuyobora filime nabyo bisaba kubyigira, niyo mpamvu twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye hano mu Rwanda. Nanjye ubwanjye nagerageje kubyiga nanjye, aho rimwe na rimwe nabyigaga onulayini nyine nakora amaforomasiyo kwandika yaba muri East Africa, ariko ubwo bumenyi bwose nibwo bwagiye bumfasha kubasha gukora amafilimi yose nagiye nkora. Kwigisha ni ibyo bintu dukora buri munsi, ubungubu kugira imyaka yose twagiye kwigisha yaba mu Rwanda, muri Uganda, muri East Africa cyane cyane. Nk'ubungubu deja nafungura imiryango yane rwamagana y'abandiki, aho bazajya baza bakandika amaproje yabo ku buryo tugera ku rwego rwo kuyashakira umuntu ushobozi no kugira abashe gukorwa. So amafilime nkora maze gukora filime za fiction ebyiri, ariko na Demas of the Jungle yo nuko ubona bitaze ku bintu bibaho byabayeho mu mateka anayo mpamvu ari filime yasabye ubushakashatsi butandukanye ariko cyane cyane no kugerageza kuyikora neza ku buryo idashobora guteza ikibazo runaka noneho imbabazi nayo filime ya fiction nayo nakoze ni jenoside yakorewe abatutsi ndetse ngerageza kwibaza kunyuranye n'imbabazi kuko niba bishoboka ni fiction ariko ku rundi ruhande nanjye ubwanjye yaramfashije kuko muri nahinge ariko igenda imfasha kubona akamaro kanini ko k'ejo hazaza h'igihugu ko hari navuga ubwitange bwa buri wese kugira ngo tubashe gutera imbere harimo no gutanga imbabazi kugira ngo tubashe kubaho nta nzangano zihari so hari na filime navuga mbara nkuru itari dokimante nakoze nayo ku bantu bababariganye harimo abakoze jenoside n'abayirokotse n'abiciwe noneho bo bavuga uburyo bagiye bababarigana aho ngaho bifasha kumva neza bo ubwabo babyivugira n'impamvu zabibateye ku rundi ruhande amafilimi nyine akorwa muri Afurika nk'uko nabivuze yaba Abanyamerika muri Hollywood n'ibindi bitaro byose bose bashyira ubushobozi bufatika kuko ni uruganda kandi uruganda rwinjiza amafaranga kandi ruha akazi abantu benshi yari amafilimi yose ni umurimo wa buri munsi barabose baba bakora niyo mpamvu buri gihe bahora bahimba ibintu bishyashya bituma abantu babasha kugera mu masaha ya sinema ari nabyo twifuza ko mu Rwanda dukomeza gukora hakaboneka ubushobozi amasaha ya sinema akaboneka muri iyo nda buri ntara aho umuntu ukoze filime abasha kwiyerekana ikamvuyeho ndetse bigatuma abantu bakomeza gukora akazi kagakomeza kubaho uko bigiye bimeze ndetse n'uruganda ubwarwo ko nta filime imwe ushobora gukoresha abantu barenze ijana kuzamuka so kuri karite ubungubu abanyafurika bamaze bo kuri Netflix amafilimi menshi yo muri Afurika uzasangaho meza cyane kandi akorwa n'abanyafurika so niyo mpamvu na Demas of the Jungle nayo unayirebye neza ntabwo wayitandukanye na ibyo ureba muri iyo nama
urakoze cyane bwana Karekezi Desire habiyumva ngira ngo baragusubije ibibazo byawe urakoze kuba wahamagaye ugire umunsi mwiza aho ngaho ibujumbura mu Burundi
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika dufite kandi Prosper Wirwe.
Wirwe neza.
Yego, ikibazo cyawe.
Mbere na mbere ndabanza kubashimira kubera umutumirwa Joel mwaduhaye. Ikibazo cya mbere nge nshaka kumubaza ni akabazo k'amatsiko. Ubundi ajya gutangira umwuga wo gukina ibintu by'amafilime yari azi ko azagera kuri uru rwego. Noneho ikindi kibazo cya kabiri nshaka kumubaza ni gute yafasha abana bashaka kuzamuka mu mafilime cyane cyane babandi bagishakisha mbega na babandi babyifuza ariko babuze uburyo babigeraho ni iki yabafasha
urakoze Prosperi bwana Karekezi
ndi njyewe njya gutangira mbere nize za biologi na shimi yaba muri segonderi no muri universite muri Kiye ariko kubera ko byari teori cyane ndanye nabyigaga nkabikunda nubwo wenda narigize ikibwiye nafashe ariyo mpamvu nta bushobozi yaba buruse nabonaga nayishyiraga mu kwiga ibintu biri
cyane Joel Karekezi harundi utwandikiye kuri rubuga rwacu rwa Facebook yitwa Dusenge Xavier aravuga ko ari Kigali ngo afite filime yifuza kujyana mu ma festival arifuza kumenya uko bigenda
filime kujyana mu festival kandi nkuba yikoze neza cyane cyane ngo ko bihera script imeze neza abakinnyi bagakina neza côté technique de l'univers des exécutifs la commune a sigé le politique de le festival de l'univers et de la même manière comme film ça va pour les films la caïdeva et ça va se lecti donc on est quand même dans mon niveau bon va avoir distribué niveau à quel je le crois que c'est avec hano de l'Afrique et du Sénégal ugerageza kwigishimo bitandukanye kugira ubashe kugaragaza icyo gihangano cyawe kuko utacyohereje ngo abantu amafestival kirebe abashe kubyihitamo ntabwo byashoboka bisaba ko ubyikorera cyangwa se mbese ni ugerageza ibishoboka byose ugakurikirana ayo makuru ikiza gihari ubu ngubu ni uko tekinoloji yateye imbere interineti ibintu byose biriho
hanyuma se nk'umwana nk'uwo ugitangira nka za festival yaheraho ni nk'izihe ndibaza ko utahita uhera muri festival nka TIFF yo muri Toronto cyangwa Ken mu Faransa hari izindi ngira ngo watangiriraho mu gihe urimo kwiyuba
ya biterwa cyane cyane na
filime hari gishobora gutangira ko filime nziza cyane nabyo bishobora kujya kandi ishobora no gutwara filime dore kuko hari benshi bagiye bakora mu filime ari n'ibintu byabo bya mbere batwara ibikombe bikomeye ku isi ariko cyane cyane biterwa na karite ya filime afite niyo mpamvu hari amafestival atandukanye yaba muri Afurika muri Europe buri mugabane wose hari amafestival ariko ibyo bice bibisaba no kureba igihangano afite n'ayo masitandari ya festival nubwo wenda sinahita mpfuriza ngo ntahera kuri ibi ngibi ni nyinshi cyane ku buryo buri gihugu kiba kirimo amafestival menshi ashoboka biba bisaba iyo wicara kuri ubu bushakashatsi ariko cyane cyane bibye na filime n'aho ishobora kwisanga.
Urakoze cyane Karekezi, mbibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Turabasuhuje bakunzi banywanye Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya gatandatu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Bwana Joel Karekezi, uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Tukaba turimo kuganira ku bijyanye no kwandika ndetse no kuyobora filme. Uyu kandi akaba amaze gusohora filme zimaze kwegukana ibihembo bitandukanye mu maserukira mico ya sinema menshi hirya no hino ku isi. Bwana Karekezi, dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika nawe wifuza kugira ibyo akubaza. Uyu ni Bonaventure Nayubu, wiriwe neza?
Ndiwe cyane.
Uri hehe?
Bo, aya masaha turiko tuvugana ndi mu mujyi wa Majyepfo y'u Burundi, mu ntara ya Makamba, muri komune Mabanda.
Na mahoro aho ngaho Makamba?
Na mahoro kabisa, turashima n'akavura tubona kajya karaga.
Ikibazo cyawe?
Yewe nashaka kubaza uyu mutumire, ubu nimba atayibanga ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo sinema ije ibe ikunzwe ndabye n'abantu benshi, kuko filime nyarwanda nkunze kugira abakenshi usanga ari filime zanditse neza zikoze neza, n'ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo yabo ibyo bita ironka kuragwa kenshi cyangwa ikunzwe?
Urakoze Bonaventure Nayubu, nawe kuba uri mu gihugu cy'u Burundi kandi mutadukurikira kuri FM, nasabaga mu buhanga bw'ibyuma kugira ngo bakugumishe ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cya Karekezi. Bwana Karekezi, kugira
ngo filime kandi ikunde na yose, cyane cyane ko nari nibwo bigusaba inkuru runaka ushaka kuvuga, ubundi bisaba gutegura yo bihera mu kwandika. Iyo wanditse nabyo navuze ko bisaba ko wiga kwandika script nabonyani na filime ariko noneho wayanditse ku rupapuro, wumva ko ibyo ubona byose kubahiriza nyine ayo mategeko sitire, nk'uko nabaha urugero nko kubara inkuru ibara kugira iryohe igira itangiro ikagira n'iherezo, ibyo ngibyo nabyo birakurikizwa mu myandikire ya sinema. Noneho wamara kugira inkuru yanditse wibaye gusaba gushaka ekipe tekinike nziza ifite ibikoresho byiza abantu bazi kubikoresha, yaba kamera, sawundi n'ibindi bitandukanye, abakinnyi beza ukabahitamo, ntabwo ari gupfa gufata iyo ari yo wese, kureba koko uko ibintu byanditse muri iyo filime niyo mpamvu akenshi habaho kasike navuga no gutumira agahitamo ukwiye gukina ko kwiyorora atari wenda nka murumuna wawe ko yamushikirana agakina iyorora iyo wabiteguye neza ariko cyane cyane yumva na finansi nyuma y'ibirimo ntabwo wajya gukora filime nta bushobozi ufite uko ari wese ntabwo wabasha kubahemba n'ibindi byose bisabwa niyo nyuma filime wawe nanjye nziza kuyishyirira wenda ko bisaba montaje amashusho amajwi ndetse ukomeza gushyiramo ibirungo bituma ukomeza kuryoha bitewe n'ibyo wanditse ariko icyo gihe urumva ko bidusaba gukorana n'abantu benshi batandukanye bafite ubumenyi butandukanye kandi bose babishoboye iriya filime ntabwo ikorwa n'umuntu umwe niba the message de jango igeze hariya ntabwo nayikoze ntabwo nabona umugore wikomeye ngewe kuko narayanditse ndayiyobora ariko nayo ifite ikipe nini y'abantu benshi batandukanye kandi bose bafite ubumenyi butandukanye muri domeni zabo niyo mpamvu kubahitamo byasabye ubwitonzi bwayo ubwitonzi n'ubushishozi kugira byibuze filime bashobora gukoreka ikorwe neza cyane uburyo bahangana ku rwego mpuzamahanga muri rusange ibanga ryo gukora filime bikunzwe ni ukuyitegura ugakurikiza ibyo byose kugeza birangije.
Urakoze cyane Bonafatire, hari ikindi kibazo ufite mbere yuko tukurekura?
Ego ndafite ikindi kibazo kimwe mbazo umutumire wacu kubera iki abanyarwanda iyo bakoze amafilime usanga ari amafilime ari ku rwego rw'isi amafilime afite amavideo meza gusumba yandi mafilime y'abandi bahanzi nk'abandi bakinyuma amafilime atandukanye n'ibindi byose tujya tugakurikirana
icyo ntabwo byaba amafilime menshi yagiye akorwa yaba mu Rwanda n'i Burundi nyine nta muhanga urugero hari na filime yo mu Burundi yitwa Gitebera yakozwe n'uwitwa Nyirangabo filime yakozwe mu myaka ya 1990 filime nziza cyane na n'ubu ikerekanwa ahantu henshi hatandukanye no mu Rwanda naho abakora amafilime bagerageza uko bashoboye gukora filime nziza zishobora kujya ku ruhando mpuzamahanga icyo navuga ni uko abanyarwanda izi neza hari abarundi nabo bakora amafilime ari poshisiyoneri kugira ngo bihurire amafestivali atandukanye akaba n'abanyarwanda benshi nabo bakora amafilime ari poshisiyoneri icyo namutumiriza ni ukugerageza kureba ayo mafilime akayashakisha kuko arahari menshi yaba mu Rwanda mu Burundi n'ahandi henshi tukiga tugaharanira kureba ibihangano byacu tunabiteza imbere.
Urakoze cyane Joel Karekezi, nawe Bonaventure na yubu ndagushimiye cyane kandi ugire umunsi mwiza i Makamba.
Murakoze cyane.
Urakoze nawe. Radio Ijwi rya Amerika. Bwana Joel Karekezi, wigeze kuvuga ku bijyanye n'uburyo nk'umuntu ukora sinema mu Rwanda wibaza ko uwo mwuga wonyine kuri ubu wamutunga?
Nanjye akazi nkora nakunda ko nkora sinema kuva icyo gihe kugeza ubu mu mirambo imyaka ishize byari bigoranye ariko ubu ngubu navuga ko birashoboka cyane rwose ugakora umwuga wa sinema kandi ukagutunga ari nayo mpamvu ubu dukomeje kugerageza gushakisha ubuvugizi kugira byibuze n'inzego yaba iza leta n'abantu bagerageze kugira umuco wo kureba amafilime nyarwanda kugira twiteze imbere kuko navuze ko ari uruganda nitugira amasare ya sinema wenda mu turere twese twa 2003 abanyarwanda bakitabira kujya kureba ibihangano byabo bibadeza igihugu kiri imisoro myinshi niyo misoro izavamo gufinanza n'andi mafilime abandi nabo urubyiruko rubona akazi filime zifatirwe n'iyo hakorwa filime nk'icumi mirongo itatu mu mwaka mu Rwanda ibiri professionnels bifite ubushobozi bufatika. Icyo gihe abantu bazaba babonye akazi bazaba barenga hafi ibihumbi kandi bose binjiza igihugu kandi no ku isi yose izo filime zikomeze zinshi ishomari igihugu. Ni ibintu bishoboka kandi ku bufatanye na leta ibibazije hazaza hashyizwe mu Rwanda ari heza cyane kuruta aho tubonye ubu ngubu. Ibyakozwe biragaragara noneho n'ibigomba gukorwa mu minsi iri imbere ibintu byinshi cyane kuko urubyiruko ruri mu sinema rufite ubuhanga bwinshi kandi biteguye gukora barimo ari benshi. Niyo mpamvu ibyo kuganirana byose birashoboka kandi ibyiza nibyo bizigaruka cyane.
Impamvu nari nkubajije icyo kibazo ni uko usanga kwandika, gutegura, kuyobora filme kugeza igihe isohokeye ni ibintu kenshi bifata umwanya munini kandi inyungu zabyo ahanini ziboneka nyuma yuko icyo gikorwa cyamaze kujya ku isoko. Bivuze ko kenshi na kenshi bishobora gufata imyaka yaba ibiri, itatu kugira ngo uwo musaruro wawe ube wawugeza ku isoko. Bivuze ko muri iyo myaka itatu ku bantu benshi nta kindi babinjiza, bategereza ko uwo musaruro ubanza kugera ku isoko. Ibyo wibaza ko bidashobora gutuma bamwe batinya kwinjira muri uru ruganda?
Abantu bitinyo kugira itangire kwibiza itangira yambigoye ari nayo mpamvu nko muri Afurika hose ibintu biyemeje kugenda ibihugu bitandukanye byagiye bishyiraho finansima fandi ifasha iyo myiteguro yose yaba developuma arimo kwandika gutegura inkuru hakaba hari navuga ubushobozi runaka butuma umuhanzi abasha kwicara agategura iyo nkuru ye kugeza none ngiye na production ikozwe ari naho iba finansima wanda igihugu kimwe kitabasha kuyifinansa filime yose bisaba gukora ubufatanye n'ibindi bihugu. Ibyo byose bikagenda byunganira kugira byibuze urwo rugendo n'imitegurire ya filime yaba umuhanzi n'abayitegura babashe kubaho kugeza igihe filime izagera ku isoko ikishyura ibyakoreshejwe wenda byafashwe nk'amadeni bimwe bigateza imbere y'ubucuruzi muri rusange. Ariko mu Rwanda uko bimeze ni uko hari amaplatforme atandukanye atuma abajene bakomeza gukora amafilimi atandukanye. Aho ku rundi ruhande niyo mpamvu nabonye nka Rwanda Film Festival ihari ubungubu biri neza kuri gutegura noneho uburyo habaho stabilite artistike ikeneye uko gushobora kuko ni ubushobozi bw'ibintu bisaba imbaraga za leta ko mu gihe filimi zikomeje gukorwa nabi ni amateka agenda yangiza igihugu. Niyo mpamvu dukeneye koko kuba yaba leta ituba hafi kugira byibuze abantu badacika intege noneho twese dufatanyirize hamwe n'abacuruzi nabo binjire mu mwuga kugira byibuze ushyizemo amafaranga abashe kuyagabiza naba abandi bicara bakandika bagategura babashe kubaho. Ibyose urumva ni ubufatanye bw'inzego nyinshi zitandukanye kugira byibuze byose bibashe kugenda.
Urakoze cyane, icyo kibazo turaza kukigarukaho mu kanya, ariko reka tubanze twakire Didier. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa?
Ikibazo cyanjye nagira ngo mbazeze Karekezi, najya umubaze uwo bandika filime yakinisha umukinnyi wenda akagira ikibazo cyo kutagaruka muri sene kandi yari sene yindi yakinnye. Icyo gihe bigenda gute uwo wa muntu wakinnye muri ya sene atabashije kuboneka ngo azakomeze akinnye indi sene?
Byakubayeho? urakoze didi hari kiri kibazo wari ufite
nta kindi kibazo murakoze
urakoze cyane didi yari ikigari mu Rwanda imbonera radio y'Amerika America ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
kuri telefoni mu buhanga bw'ibyuma bambiye ko dufite umukunzi w'ijwi rya Amerika sinzo iheba uranyumva
yego ndabumva
uri hehe
uri Burundi
ikibazo cyawe
ikibazo ni cyaba tugirira udufasha kumenyekana ikintu
urashaka kumenya
amarere ni kuvuga dufite impano nyinshi ariko abazifite nke ntawubazi muri makini dufite amatara menshi bisa nk'ibizimbo hano nta muntu abazi
uravuga ko hari abana benshi bafite impano ariko hakaba ikibazo cy'uko batabona ubushobozi bwo kugaragaza izo mpano za Joel Karekezi ari cyo akivugaho icyo kintu kijyanye no kugerageza gushakisha impano mu bana akenshi baba badafite amahirwe yo kuba bamenyekana
abanyimpano ni benshi cyane ni nayo mpamvu bisaba ko hakorwa imishinga myinshi itandukanye ijya n'umuryango kure kugira byibuze babashe kuyashakisha mu nzego zose zitandukanye zose nyuma muri rusange nk'uko na mibiri bisaba kwiga bisaba gutegura amahugurwa atandukanye yaba na ngombwa hagashingwa amashuri ya sinema mu nzego zose zitandukanye ibyo byose nibyo bizatuma abanyempano bagira ubushobozi bibafasha gukora ibintu byabo bibafasha gukora neza ibyo nabonye bahisemo gukora kuko sinema ntabwo navuga ngo urabyuka mu gitondo ngo uhite uba umwanditsi cyangwa umuhanzi hari ibyo bigusaba kwiga niyo mpamvu bisaba gukora imishinga ituma habaho kwigisha abantu mu ntara zose mu duce twose dutandukanye kugira byiza abantu babashe kugira ubwo bumenyi no kugerageza gukora ibyo no kuvuga ibyo bitandukanye niyo mu gihe batabonye ubwo bumenyi biragoranye so niyo mpamvu kubanye neza ko hakeneye imishinga myinshi yaba mu Rwanda, i Burundi na hehe, yohereza abafite ubushobozi kujya kwigisha no gushakisha izo mpano no kuzizamura mu bumenyi kugira ngo zibashe kwiteza.
Urakoze cyane Joel, nawe sinzoiheba urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe aho ngaho i Bujumbura mu Burundi. Reka dufate na Ndagijimana wirwe neza. Uri hehe?
Ndinyanza mu ntara ya Majyepfo.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo najyanyaje uwo mutumirwa, ese ko hano mu ntara haba hari impano z'abana bakiri batoya, izo mpano baziteza imbere bigakunda bajyana nyine ajya adufasha gutanga hano mu ntara, cyane cyane hari abana bafite impano yo kuba basomo, ariko ugasanga baratukira mu cyane
barakora
impano batabona aho bazigaragarira.
Icyo kibazo Joweli yari amaze kugisubiza, ariko mu magambo make cyane, wenda Ndagijimana ntabwo yakurikiraga. Bwana Joweli, magambo make cyane.
Impano aho ziri hose nganje nuko nagize bitabwiriye ko habaho gutegura imishinga, yaba uturere mu makomisiyo y'urubyiruko bugerageza gufata ubumenyi butuma babasha kunoza neza izo mpano zabo. Imyaka iyo ariyo yose umuntu yaba afite, nk'uko mubibona ku isi yose, ntabwo bivuze ko atangira icyo akora. Niyo mpamvu yaba no mu cyaro yaba na hehe bisaba ko hakorerwa iyo mishinga. Abafite ubumenyi muri komini zose, mfate urugero nkanjye ndi umwanditsi nyobora amafilimi, ariko iyo habaye nk'umushinga runaka kwigisha, njye mba niteguye igihe icyo ari cyo cyose kujya gutanga ubwo bumenyi. Nzi n'abandi benshi bari muri uyu mwuga wa sinema nabo biteguye gusakaza ubumenyi bafite kugira byibuze benshi babugire, ari nabwo igihugu cyakomeza gutera imbere kuko tugira abantu benshi bazi ibintu mu kintu, niko dukomeza gukora ibintu neza. Ariko nk'uko nabivuze, arumva bisaba umwanya kuba abantu bidepata bakajya ahantu aho batandukanye mu gihugu, urumva ni umushinga bisaba ko ugiramo ubufatanye n'inzego nyinshi zitandukanye, ntabwo ari umushinga naho ngo ibintu byonyine wawukora, kuko bisaba n'ibindi bigero, urumva ko hari ibisabwa kugira ngo bibe abantu bakomeze gushakira izo mpano. Ako nko muri hari nka poroje y'utu fondesheni yagiye ishakisha impano gutyo muri domene artistike harimo umuziki, sinema n'ahandi, kandi byatanze umusaruro mwiza. Ndumva hakeneye imishinga nk'iyo n'uduce twose dutandukanye tw'igihugu kugira ngo byibuze iyo mpano ikomeze itezwe imbere mu bumenyi
mugabashe. Urakoze cyane Joel Karekezi. Ahanini twibanze ku byakorwa kugira ngo umuntu abe yagira icyo ageraho muri uyu mwuga wa sinema, ariko nanone nibaza ko hari namwe mu makosa abantu bagitangira kwinjira muri sinema bakwiye kwirinda.
Iyo mukuru ni ukumva ko muri uyu mwuga wa sinema bisaba kwihugura, kwiga, gukora ubushakashatsi. Na poroje ari yo tugiye gukoraho bigusaba ubushakashatsi, kuko ari bisaba kuyikora ugashiduka wangiza ibintu byinshi, yaba no mu mateka y'igihugu, yaba n'inkuru ugiye kuvugaho. Niyo mpamvu bigusaba kugira kwitegura gushakisha ubumenyi. Ubwo bumenyi atari bwo bukomeza kubushyira buri munsi, navuga ku gihe buryo ukomeza gukora ibintu byiza kandi bitabangamye kandi biteza imbere umwuga wawe, kandi bigakorwa neza ku buryo ku isoko mpuzamahanga igihe cyo bitanga.
Joel Karekezi umaze kubaka izina muri sinema nyarwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga twaganiriye ari I Kigali mu Rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire unadusangize urugendo rwawe muri sinema wakoze cyane bwana Joel Karekezi Shimire namwe nshuti mwari muteza amatwi radio ijwi rya Amerika Shimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya gatandatu I Washington DC mwari kumwe nange Edir Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Kumye bagumako, bagumako manuru